kimenisha. Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani? Mara kwenye kikombe, mara sahani. Ona katibu wa maji kisimani. Huenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo ni mboni yangu.
Giza kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Giza kinene.
Ya ila khidira yangu.
Giza kinene.
Imepekechwa nguzo niliyoegemea.
Giza kinene.
I've been trying not to diss you. Mwenza komi niliko zina ishu mpenzi. Hopu ko sawa, my darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuto yangu maumivu. We yangu dawa, oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani? Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchagua. Tusha zamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, muhana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu.
Giza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia.
Giza kinene.
Oh, yala khidira yangu.
Giza kinene.
It's never gonna be the same, no, 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 no.